kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa haga sa'aa 7 galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aa 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa haga sa'aa 8 galgala ammoo sa'aatii 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas guyyoota roobii jimaataa fi dilbata meetirbaandii 19 kiloherzii 15420 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:09 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan guyyoota jimaataa fi dilbataa ammoo sa'aatii 8:08 walakkaatti afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Babaaroo nageenyi badhaadhaa shama akkamiiftan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirraa bakka jirtan maratti qilleensarraan isinaa dhaqqabu jenna. Dhaggeeffattoota keenya kunoo qophii keenya sa'aatii kanaaf jenne qabannee dhihaannee jirra. Qophii sa'aatii kanaa beeksuudhaan hanga xumuraatitti kanan isin faana turu an baarantuu gadaati. Oduun hangafa qophii keenya hundaati. Oduuttaan sudhaan immoo ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoorraan laatametu isin naqqaba. Ijoon dubbii adda bilisummaa Oromoo haala yeroo irratti xiyyeeffate erga sin bira ga'ee booda sadaas sagal guyyaa fincilli diddaa gabrummaa Finiinee itti eegale waggaa 11ffaa ilaalchisee ibsaa qeerroo bilisummaa Oromootu isinii dhiyaata. Xumura qophii keenyaa irratti immoo gaafii fi deebii qabna. Gaafii fi deebii kanas kan taasifne dargaggoo sabboonaa Oromoo Muwaas jedhamu kan yeroo ammaa kana biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad keessatti hidhamee jiruu fi akka reebamuuf uleen 120 itti murtaa'e waliin hundumaa hanga xumura qophii keenyatitti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma oduuttan isin ceesisa.
Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu sa'aatii kanaaf qabnu isiniif dhiyeessa. Anfaa'ol Jaalataati. Humni addaa giddu galeessa Oromiyaa naannawaa Buraayyuu fi Sabbataatti tarkaanfii qabeenyaa diinaa irratti fudhatu jabeessee itti fufee jira. Humni addaa tarkaanfii qabeenyaa wayyaanee fi jala fiigdota wayyaan irratti fudhatu cimsee itti fufuudhaan giddu galeessa Oromiyaa Buraayyuu naannoo Gafarsaa bakka addaa teeknoolojii jedhamutti tibbana mana jireenyaa ergamaa kaabinee wayyaanee ta'e Kaffaalew jedhamu barbadeessee jira. Haaluma walfakkaatuun onkoloolessa 29 bara 2016 magaalaa Sabbataatti kan argamu dhaabbanni 8MT jedhamu humna addaatiin kan daareffame yoo ta'u akkasuma qabeenyaan diinaa fi alagoota wayyaanee jala fiiganii kan birootis haleelamu gabaasni arganne ifa godha. Ilmaan Oromoo sabboonoon waraana wayyaanee keessaa gara qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'tti dabalaman tarkaanfilee diina irratti fudhataniin kasaaraa guddaa irraan gahan meeshaalee waraanaatis dhuunfatan. Ilmaan Oromoo waraanaa fi poolisa mootummaa gabroonfattuu fi goolisituu wayyaanee keessaa uummata isaanii haala suukaneessaan fixaa jiru tajaajiluun ga'uu qabaa jedhanii murteeffatuudhaan gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon turfamuutti dabalaman walitti fufiinsaan Oromiyaa bakkoota garaa garaa keessatti uummata waliin ta'uudhaan humna diinaa irratti tarkaanfilee jajjabuu fi diina rifaasisa fudhatu jabinaan itti fufanii jiran. Haaluma kanaan onkoloolessa 30 bara 2016 sa'aatii 3:10 irratti humni qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuutti dabalamee falmaa gaggeessaa jiru kun baha Oromiyaa godina baha Harargee naannoo Dirree Dhawaa Aashaa Dawwalleetti waraana wayyaanee Agaazii jedhamu ilmaan Oromoo irratti yakka waraanaa raawwataa jiru haleelee jira. Tarkaanfii kanaanis loltoota Agaazii 5 yeroo ajjeesu garii isaanii ammoo madoo taasisee jira. Lola kanarrattis qawwee akaamaa habbaa 20 rasaasa 1380 ol akkasumas mi'oota biroo diinarraa boojiudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Motuman wayane ilman oromo warana sa kesa yamiche kapso sabasanatif awwatudan gara mora kapso bilisumma oromo tidabalama rufun halan kan isayadese jirogato humna ummata tidabalame falma jirukanafi ummata gargar kutudan warraksa biyolisa finchila tumura gabrumma abuf abjotun labsi yero hatatama labsulle falman sinine itu fejram. Godina shwalita gandas eho karra kesati hati warra milisha wayane kabwe safrate miliktem. Akka odes nugay ifagodetti ajjecha fi dararasu kanisa motumman wayane lamile oromo rangaw argu garan kandadda batisabontu oromo hada warra milisha wayane tate kabwe dinni abba warra shiti hide jala fudachudan badun dagahme jiram weta amma kana homni fashisti wayane agazin dubarti oromo sabontu mesha fudatte milikte kana kabudaf nanno kesa barbada kajurus ipsame jiram tarkanfin gotumma dubartin gotittin tun fudatte gotumma fi fakkenyumma dubartota mul isaje chudan odessinu dakkabe isa goda lulton wayane lapsi yero hata tama behenda hatani gudina wallagalitatte lamile ratti yakasu kane sarra wata jiraachun baramim odessi sadasa lama barakuma lama fi kudajanu dakkabe akahu bacci sutti lita wallaga dambi dollo kesetti humnonni warana fitika motumman wayane lapsi yero hata tama banu sabab sate bobbafi nannole badiya fi magaluta kesetti shamaranni fi dubartota dirqin gudedu akasmas lamile oromo ajjisu fi hidutti fole fatani jiran humnonni sirnicha yakasu kanisa halkani guyyara wotan kana ijagurra addunya jala daksudaf wayanin tijajala interneti kan kuteyotu kesuma dararan nanno dambidollu tirawota majuru ulfata da jidamira hidattoni murna fascisti shamaran bakka arganit gudedu abba warra sansalata hidani fole satti hada warra gudedu akasmas abba fi hada duratti da'imman umrin sani wagga jaha fi torba gudeerudan binin summa rawwachun dinum mafi jibba hunde jabe fati oromof qaban agar sajiraachu odessi arganne ifa godam kanamalis lamilin medialee motumma wayanitin alajiran dagge fatan miida haman irregis fama jiraatus maddenni ibsum yakikun nanule oromia addada ke setis bifum wal fakkata dan rawwata majiraachu kan addesam maddenkeñ ومني يكت الناماتف همال إرقا هجروف أدو هرك إلاني هم نوتا دينا في أو بيديو در الأبتي فالما آكجرو إفا قدن بها أرمياتي بساسون وياني قلقا بوليسوماتين أمتا هرار ساجران ساتلمن بها أرميا ونجارسو مغالا آنن نوميت إجرم تكيستي بوليسون بساسو تا وياني أمتا هرار ساتران زياد أحمد يوسف في عبدي واللقا جلمن ساتلمن جرو إرقم تاوني كنين مغالا آنن نوميت إكيسا nama abba dukana yokan suqite muhiddin sheikh omar jedamu dargaggota sadi walin qabudan warana agazi command post jedamutti dabarsani kennotu ibsame lamilen basasota kanneenin qabsefa mankunnen maneeda magala hararitti darbatamani hidan jeota jaha akka ette murte fametu baramim polisoni hoji dinumati bobban ziyad ahmedi fi abdi wallagga jedamankunnen dalaga farrumma kanarra daddafin hindabatantanan tarkanfi adabbi irrat fudatamuf gafatama lubbu sani fudachu akakaban qerrum ba oromia akikachi sejira dagefato tikenya odun saati kanaf qamnus kan marrago tejira
kabajamto ta dagefato tikenya kan cagasair tankun sagale bilsumma oromo meter bandi kuda sagal kilhorzi kuma kuda shani fi ibba furifi tigda marratti sini tamsa jiruda qoppin kenya oduda negale amalle akuma itti festijira akuman mata dure ratti sini ibsuyale itansudan kanisim brangenyu ijodubbi addabilsumma oromo rahala yero ratti la tameta amalle nufana bua
ummatotaf mo ummatotarratti mudaman ijodubbi addabilsumma oromum safudam jajabettin warramana afan kesi jechun akkanam safujechisisam wayane biratti kamudamu enyu akkate harta akkaharatti kan walitti manmitim wayane fi sirna wayanin durfamuf amanamata un ulagai sejel qabafi umatim kanachnaatti wanbarbaachisu homatun jurum dandeetti antumman ummatotam ogumma kanjedan barbaachisomitim meqatu ogumma saatin hojjeta turem meqa kan dandeetti isan angottol fidamim mutumma wayani jalqaban gartatti kanneen isaaf amanamata anin alatti yeroon itti aangoo kenne yookiin muudeen jirum. Muummichi ministeeraa wayyaanee kanaan dura paartii biyya bulchuuf amanamaa ta'uun hundarra murteessaa ta'uu kanaan dura dubbate akka ture kanneen yaadatan kanneen sadaasa tokko bara 2016 ministeerummaan muudaman arguun waan raajeeffataniin qaban. Hundi ministeerota muudamanii waggoota 25 darbaniif sadarkaa gadiirraa eegale waliin hojjetaa warra turan ta'uu eenyu kan hin beekne. Hedduun isaanii suduudaanis haa ta'u harka lafa jalaan kan ilmaan ummattootaa ficcisiisuu keessatti hirmaannaa olaanaa qabanidha. Warqina Gabayyoo wayita koomishinara poolisaa turetti kan ilmaan Oromoo irratti raawwataa ture kanaaf ragaata. Kanneen biroos kanarraa adda miti. Kan of jaju hin dogoggoru akkuma jedhamu yoo ta'e malee dhuguma kanneen muudaman kun ummattootaaf hojjetuuf moo ummattoota irratti hojjetuuf muudamanii? Amanamummaan isaanii hoo wayyaanee TPLF moo ummattoota Itoophiyaafi? Deebiin gaaffilee kanaa ummattoota Itoophiyaa jalaa dhokataa miti. Hayilemaariyaam Dassaalany namoota muudaaf paarlaamaa federaalaatti dhiyeeffate hunda hanga isaaf danda'amu faarsee jira. Waan hundaan asaftee kan hin qabne ta'uu qaaniin alatti lallabeera. Waan dhaadheessuu kan itti hafe hin jiru. Sirni wayyaanee of haaromsaa jira jechuufis aggaammate. Dhimmi garuu isuma beerri wal jajjabeessuuf addooyyee waliin jettu sana jalaa fakkaate. Ummattoonni Itoophiyaa jijjiirraa sirnaa barbaadan malee jijjiirraa namaa akka hin ta'in ifaadha. Ummanni Oromoo miiliyoonotaan guutummaa Oromiyaa keessatti addatti ammoo bishooftuu Harsadeetti daawun wayyaanee kan jedhe Muktaariin Buusaa Lammaa Magarsaa fidaa jechuufi miti. Asteer Buutee Dammituun aangoo ministeerummaa qabachuu qabdi kan jedhu yaaduurraas hin turre. Kan ummattoonni qabsaawaniif sirna cunqursaa faashistii suphuuf osoo hin taane aangoorraa qaarsuufi. Ministeerota muunne jedhanii ummattoota sobuuf yookiin gowwomsuu dandeenya jedhanii yaadan yoo ta'e of soban. Ummattoonni Itoophiyaa sunsumni jijjiiramuun ittoo akka mi'eessine bareechanii beekan. Kanaafis qabsoo itti jiran itti fufum. Ummanni Oromoos dhaadannoo isaa daawun wayyaanee jedhu fannifatee qabsoo isaa fi fincila xumura gabrummaa ni finiinsa. Adda bilisummaa Oromoo.
Ammatuun taane dubbii gugubachu. Olamin gumaa baasa maree gumaa nyaata.
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo kutaa afaan oromootirraa kan isinii tamsa'aa jiru qophii keenya sa'aatii kanaati. sadas sagal kan baranaa jechuunis kan bara 2016 guyyaa fincilli diddaa gabrummaa guutummaa oromiyaa keessatti itti labsame waggaa 11ffaadha. ergammoo fincilli diddaa gabrummaa kun gara fincila xumura gabrummaatti jijjiirame guutummaa oromiyaa keessatti finiinuudhaan mootummaa abbaa irree fi gabroonfataa wayyaanee raasuu eegalee waggaa tokko ta'ee jira. haala kanarratti qeerroon bilisummaa oromoo ibsa baasee jira. akka taanutti simbiragaa ammallee nufaana bu'a.
sadaasa sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa ilaalchise ibsa qeerroo bilisummaa oromoo. guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 11ffaa sadaasa sagal bara 2005 yaadannoo sochii warraaqsa biyyoolessaa oromiyaa fincila xumura gabrummaa eebila 11 bara 2014 qabsiifamee bifa adda ta'een sadaasa 12 bara 2015 warraaqsa dhoofamee boqonnaa tokko malee waggaa guutuu geggeeffamaa jiru ilaalchisuun qeerroon bilisummaa oromoo ibsa dabarse. Sochiin seena qabeessi warraaqsi fincila diddaa gabrummaa sadaasa sagal bara 2005 waamicha qabsoo karaa nagaha addi bilisummaa oromoo ummata oromoo hundaaf godheen qabsiifame keessatti deeggartoonni oromoo, barattoonni oromoo fi qonnaan bultoonni bifa qindaa'ee fi ijaarameen itti hirmaachuun wareegama qaalii baasuun mootummaa abbaa irree boqonnaa dhorkuun bilisummaa ofii fi walabummaa biyyaa jecha bara oromoon gamtaan waamicha godhameef simatee faalmachuutti jabaateedha. Goototni oromoo wareegama qaalii gootummaan hiriiruun lubbuu deebitee bakka buusaan qabne kennuun saba isaaniif faalmachuun mooraa qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon durfamu biyya keessatti gadi jabeessuun ummata gidduu jiraachisuu danda'u irra dabree qeerroo bilisummaa oromoo har'a bifa jaarmiyaan ijaarame qabsicha bifa qindaa'een geggeessuun sochii fincila diddaa gabrummaa irraa gara sochii warraaqsa biyyoolessaa oromiyaa fincila xumura gabrummaatti tarkaanfachiisuun abbaa irreetti xumura gochuu fi ummata oromoo balbala bilisummaa irraan ga'ee jiruuf bu'uura kana buusuun danda'ameera. Kanaaf goototni qabsicha adda durummaan itti hirmaachuun wareegaman yeroo yaadannu gaddi guddaan otoo nutti dhagahamu wareegama gootummaa kan jijjiiramaa fi bu'uura bilisummaa waan kaffalaaniif guyyuu kan ittiin boonnuu fi kaayyoo isaan irratti wareegaman galiin ga'uun wareegama fakkaataa baasaa ummata keenya dammaqsuu ijaaruu fi tokkoomsuun falmaa gita hin qabne geggeessaa bakka amma irra geenyee jirru irra dhaabbatne guyyicha bifa adda ta'ee yaadachaa fi kabajachaa abbaa irreetti xumura gochuuf ummata keenya waliif falmaa irratti argamna. Yaadannoo sochii guyyaa fincila diddaa gabrummaa sadaasa sagal bara 2005 bara kanaan wanti adda godhu sochii warraaqsa biyyoolessaa oromiyaa hoogganummaa qeerroo bilisummaa oromootiin eebila 11 bara 2014 bifa qindaa'een qabsiifame addatti immoo sadaasa 12 bara 2015 warraaqsi biyyoolessaa oromiyaa dhoofame warraaqsi seena qabeessi kan ummatni oromoo oromiyaa keessa jiraatuu fi ilmaan oromoo addunyaa irra jiraatan hirmaachise sochii fincila diddaa gabrummaa irraa gara sochii warraaqsa biyyoolessaa oromiyaa fincila xumura gabrummaatti jijjiiramuun qeerroon bilisummaa oromoo ummata oromoo mara qabsoo firiirsee falmatee falmachisiisuun wareegama qaalii dachaan kaffaluun waggaa tokko guutuu otuu walirraa hin kutin falmachuun mootummaa abbaa irree afaan boollaa irraan qaarisaa jiraachuu kan mirkaneesse ta'uu isaa fi bara ummanni oromoo gootummaan ka'ee haqa isaaf falmachuun sadarkaa idil addunyaatti beekamtii argatee fi mooraan qabsoo bilisummaa oromoo injifannoolee cululuqoo tilmaama hin qabneen gonfameedha. Yaadannoo sochii sadaasa sagal bara 2005 waggaa 11ffaa fi yaadannoo sochii warraaqsa biyyoolessaa oromiyaa fincila xumura gabrummaa sadaasa 12 bara 2015 guyyaa yaadannoo fi kabajamaa ta'uu labsinu qabxiilee armaan gadii bu'uura isaa godhachuun ta'uu ni hubachiifna. 1. Yaadannoon kun yaadannoo biyyoolessa oromiyaa kan gootota qabsoo bilisummaa oromoo warraaqsa biyyoolessaa oromiyaa fincila diddaa gabrummaa sadaasa sagal bara 2005 fi yaadannoo sochii warraaqsa biyyoolessaa oromiyaa fincila xumura gabrummaa sadaasa 12 bara 2015 irratti wareegaman yaadachuu fi kaayyoo isaan irratti wareegaman galiin ga'uu irratti kan xiyyeeffate ta'uu hubachiisuun bara kana sadaasa sagalii hanga sadaasa 12 bara 2016 dhimma qabsoo biyya keessaa warraaqsa fincila xumura gabrummaa irratti fuulleffachuun haala yeroo ammaa maqaa labsii muddamaa yookaan state of emergency jechuun wayyaaneen biyyattii gara bulchiinsa waraanaatti kallattiin deebisuun yeroo ammaa ummata oromoo irratti yakka waraanaa fi duula duguuggiinsa sanyii raawwachuun ajjeechaa jumlaa, hidhaa jumlaa, mana hidhaa keessatti hiraarfamuu fi ibiddaaf rasaasaan gubamu, saamichaa fi sakatta'iinsa seeraan alaa humnaan dirqisiisanii gudeeduu fi ወራና ሽሮር ከፈማ ጅራቹ ኡማተ ኬኛ አርጋ ጅሩ ኦፍራ አብሲሱን በልሱማ ኬኛ ጎንፈቹ ፈሊፊ መልጅሩ ቀብሶ ኬኛ ትጀባቹ ተው ሁበቹን ቢፈይቲ ቀብሶ ወራክ ሰፍንጭለጡም ረገብሩማ አማ አዴማ ጅሩ ደረኑ ጀቤስኑ ማሪፊ ሰገሌን ኡማተ ኬኛ ወሬ ገማ ጅሩ እት ደገስፈሙ ካንዲነግደን ቀብስቸ ገሌን ገውፍ እት ወልት ቀበሙፊ ኢያርሲ ኡማተ ኬኛ ኬሳ አላንጀባቴ ኢትፉፉ ተው ቀሮም ብልሱማ ኦሮሞ ገድጀቤሱን ኡማተ ኦሮሞ ሁንዳፊ ጃርሚያሌ ቀብሶ ብልሱማ ኦሮሞ ሁንዳፍ ጣም ሰደባሰራ ለማ ቀሮም ብልሱማ ኦሮሞ ወራክሳ አማ ወያኔ አንጎ ይራቃሪሳ ጅሮፊ ወራፋላ ቀብሶ ብልሱማ ኦሮሞ ታን ሰሞ ጉባ ጅሩ ካናዶሴ እንጂፈኖሌ ወሬ ገመ ሚሊዮን ታን ዱፋ ጅሩ ሶኮንዲ ተኮፍሌ ሐለ ፍደ ካሚኒዩ አከይ ሸራፋምነ ቲክሶፊ ቀብሶ ብልሱማ ኦሮሞ ሶቺ ወራክሰ ቢዮለሳ ኦሮሚያ ፍንጭለጡም ረገብሩማ ገሊንጋው ሐልከኒ ጉያ አረገልፊ ተኮመለ ቀብሶ ሐርዶፍቱ ገገሱን ዲነ ሂደኖ ሂከቺሳፊ ኦሮሞ ሂደቺሳ ፈልመቺሳ ዋንጅሩፍ ኡመትኒ ኦሮሞ ከነን ቢዮታ አምባ ገረገራ ከሰት ያርገምተን ኡመትኒ ኦሮሞ ሁንዲ ዲያስፖራን ኦሮሞ አክቲቪስቶን ኦሮሞ ዱጋን ቀብሶ ኡመተ ኦሮሞ ምልከሱፍ ኦነተኒፊ ጃርሚያለን ቀብሶ ብልሱማ ኦሮሞ ሐርከውል ቀበቹን ኦፍቁሰኖ ተኮማሌ ሶቺ ፍንጭለጡም ረገብሩማ ጭናዳባቹን አባይረት ጥምረጎኔ ብልሱማ በልበለኑ ጌሴ ይርቱ አከዶን ፈኑፍ ዋሚቸ ቀብሶ ጀቤሱ ረቲ ጥየፈተ ገድየቤሱን እስኒፍ ደበርስና ሳዲ ኑቲቀ ሮምብልሱማ ኦሮሞ በረቶኒ ኦሮማፊ ኡመን ኦሮሞ ሁንዲ ቢየከ ሰቲሮ አማ ቀብሶ አጥፍቱ ግግሱን ወራና ኮማንድ ፖስቲ ወያኔ ወሊን ፈልማጭማ ጎቻ አደቲቀ ሮንጎቶትኒ ኦሮሞ ዲን ሄዳኖ እትዱካሱ ድሩ ሐርከቁላ ዳባቹን ጎቱማን ምርገከኛ ፈልሙን ጁምላን ሄዳማ ወሬገመ ቃሊ ከፈላፊ ኡመን ከኛ ጮፍቲ ቀብሶ ድርጎማ ህንቀምኒ ወሊን ህሪሬ ፈልማጫ ጅራቹ አዱኛ ፍዲንዩ ረጋባ ወይተጅሩቲ ቆደሶቺ ከናጭና አባቹን ደገሩፊ ወያነት ጥምረጎቹ ደገቹን ጉርሙን መቃ ኮረቤክቶ ተኦሮሞ ጀዱን ሴረቱሞፊ ሄራባሱን ወልፍሉፍ ሙሙኙ ቃጅሩ ሐዋሳ አላከ ሰትሙላቻ ጅራቹ ኢሳ ወይተ አርጋ ደገኙቲ ፋላ አከከ ቀሮም ብልሱማ ሐንጋማ ወሬ ገባሴፊ ካንካሮር ፈቴ ከአይን አላቲካኒ ቦሎሉን ወሬ ገመለሚ ኦፊት ቆሶፊ ሰበቀብ ሳውዱ በትያም ቢሰኒ ሄሬን ኡመቲቻ ወረቀብ ሳው ራሐፌ አለይራ አከሙታው ፈከሱን ከራ አከንታኔ ሁበጂፍና አፍር ቀሮም ብልሱማ ኦሮሞ ጃርሚያሶቺ ወራክ ሰብዮለሳ ኦሮሚያ አደዱሬን ገገሳ ጅሩታው ፍሬስ ዲንስ ንቤካ ጃርሚያን ኩን ተርሲሞ ወራክ ሰማታ አፊፊ ካዮ ኢትመሰከሙ ከንቀቡተው ረዳብሬ ሴራፊ ሄረቲሞቱማ ዲሞክራታዋ ምርግ ጠለናማፊ ምርጎን ዲሞክራሲ ከሰት ከበጀሙ ደንዳኔፊ ሞቱማ ኢቲን ጃሩፍ አዴሙ ቢፈቅንዳይፊ ሐለ አድኙማን ወሊን ወልሲሙን ቅንዶምና ከንቀቡተው ኡማተ ኦሮሞፊ ጃርሚያሌ ቀብሶ ብልሱማ ኦሮሞ ሁንዳፍ ንምርከነሳ ሸን ወልገይን ሀዮተ ሴራ ኦሮሞ ከንጃርሚያሌ ሲያሳፊ ቀብሶ ብልሱማ ኦሮሞ ቶኮም ሶቡ ረጎዳቴ ላንደን ትገገፈሙ ቁበቀምና አማስ ወልገይን አከሲ ከናኬ ከንጃርሚያሌ ቀብሶ ብልሱማ ኦሮሞ ጀቤሶፊ ቶኮም ሶ አከሶማስ ሶቺ ወራክ ሰብዮለሳ ኦሮሚያ ፍንጭለጡም ረገብሩማ ገገሳ ጅሩ ጀቤሶፍ ኦነቴ አከበረባደሙፊ ጃርሚያለን ቀብሶ ብልሱማ ኦሮሞ ሁንዲ ኢራቆ ደፍረተኒፊ ጫልማቲ ቀብሶ ብየከሳ ገገፈሙ ጭና ዳበቹ ረት ከንፉልፈተ እትሁ ፍንሳን አከገገፈሙ አሙን ጭነቲ በክቶን ኦሮሞ ሞራ ቀብሶ ብልሱማ ኦሮሞ ዱበ ዳበተሪስ ገራ ሞራ ቀብሶ ብልሱማ ኦሮሞቲ ኦላሴኑን ደንዴቲ ቀብደን ሁምነ ቀብደኒፊ ቀበኛ ቀብደኒን ገሊ ብልሱማ ኡመተ ኬኛፊ ወለቡማ ብየኬኛ አከገኘው አቀፍ ከነተን ቀሮም ብልሱማ ኦሮሞ ዋሚቻፊ ዳምሶ ኦሮሞማ እስኒፍ ደበርሳ አከከ ቀጥሊ አርማን ኦሊፊ ሐለ ወሊ ገላ ቀብሶም ብልሱማ ኦሮሞ እትጅሩቡ ኡረጎረቹን ጉያን ያደኖ ሰዳ ሰሰገል በረኩማ ለማፍሸኒፊ ውያኔ ያደነው ሰጪ ወራክ ቢዮልሳ ኦሮሚያ ፍንጭለ ጥምረ ገብሩማ አከጉቱማ ኦሮሚያ ፊ በቀው ማን ኦሮሞይቲ አርገሙ ሰደርካ ኢድል አዱኛቲ ሰዳሰ ሰገሊ ሀንገ ሰዳሰ ኩደለማ በረኩማላማ ኩደጃቲ ቢፋደተን ካንከበጀሙተው ቀሮም ብልሱማ ኦሮሞ ሁባቺሴ እንጂፈነን ኡማተ ኦሮሞፍ ገዳን ገዳ ብልሱማ ኦሮሞቲ ቀሮ ብልሱማ ኦሮሞ ፊንፊኔ ኦሮሚያ ኦንኮሎሌ ሰሶዶማ በረኩማላማ ኩደጃ
ሮሮ አላጋ ጅባ ፈልማ ገድባኒ ራታ ሰወያኔ ከኑራ ባኒ አዮ ፊያቴካ ወተወን ኦሮሞ ገልማን ገውኩኖ ሃካኑ ሀረሞ ደዱ ዲከይ ሂጠኖ ቀዌራ ድርማቱ ቢየኬ ኦሮሚያ ሀርሜዳ ድርማቱ ቢየኬ ኦሮሚያ ሀርሜዳ
በጀምቶታ ረጌ ፈቶ ተከኛ ቆፒን ከኛ ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞራ ሲምብራጋጅሩ አመለ አኩማ ኢትፈትጅራ ኢታንስኔሞ ጋፊፊ ዴቢ ሲምብራንገኛ ጋፊፍ ዴቢ ከረስካን ታሲፍኔ ደርጋጎ ሳቦና ኦሮሞ ሙአዝ ጀደሙ ወሊኒ ሙአዝ የሮ አማካና ቢየ ሳውድ አረቢያ ማጋላ ሪያድ ከሰቲ ሂደሜ ደራራማጅራ አካሬ በሙፊስ ኡለን ዲብቶኮፊ ዲግደምኒ ኢትሙርታዬጅራ ማሊፍ ዋን ኩን ኢቲ ሙርታይ ማናሂዳቲ ሙአስ ዱብስ ነጅራ አከታኑት ሲምብራጋ አመሌ ኑፋነቧ
duraan dursee yaada kee sagalee bilisummaa Oromootiif laachuuf dhiyaachuuf hedduu si galateeffaname. Maqaa kan kee guutuu fi bakka itti dhalattee bakka amma jirtu immoo walumaa gala dhaggeeffattoota keenya nu himime.
Ayee anillee bakka an jiru kana barbaadanii rakkoo fi dhiibaa keessa jiru kana uummata Oromootti na dhageessisuuf na barbaadu keessaniif uummata Oromoo bal'aatii fi maqaa jaarmiyaa adda bilisummaa Oromootiin hedduun isin galateeffadha. Ittiin sudaanii maqaan kiyya Mu'aa Zeenuu Daawud naan jedhani. Bakka itti dhaladhe godina Jimmaa Anaasi immoo ganda Waawaa jedhamtu. Bakka amma jiru Suudi Arabiyaa magaalaa Riyaad irraa kiiloo 100 ol kan fagaatu mana hidhaa murtee federaalaa Haayil bakka jedhamtu itti argama.
Ayyee dargaggoo maalidha sababni itti mana hidhaa federaalaa guddicha kan Suudi Arabiyaa Riyaad jirutti akka hidhamtu si taasise?
Sababni na akka hidhamu na taasise guyyaa seena bara 2017 guyyaa Iidaa Arafaadha. Oguun Iidaa 30 deemu hiriyoota kiyya waliin alaabaa qabateetiin deeme.
Alaabaa maalii qabattan?
Alaabaa dabalisummaa Oromooti.
Ayyee.
Qabateetiin deeme oguun Iidaa 30 ka'u booda namoonni hedduun alaabaa kanaan irratti arganii oguu asinatti deemani. Isaanis alaabaa kana walumaan ol fuunee bifa hiriiraatti jijjiirree afaan Arabaatiin afaan Ingiliffaatiin namoonni hedduun akka rakkoon keessa jirru kana beekanuu fi dhaadannoo xiqqoo dhageessisaa turre. Isaan booda uummanni oguu heddummaa ta'ee alaabaa kanaan gadhiiseetiin keessaa ba'e. Oguun alaabaa kana gadhiisee keessaa ba'e alaabaa kana jaallan kiyya ta'e alaabaa kana qabateeti shaalarra bu'ee poolisiin biyya kanaa dhufeeti alaabaa kana harkaa fuudhe. Oguu alaabaa kana harkaa fuudhe booda namoota hedduu keessa naannee tuma dhufee qabeeti immoo konkolaataa laseensiseeti jaallan kiyya na bira shugguutiitti baafateeti sirraa ari'e. Kana boodaanis oguu gara waajjira poolisaa na keessa nu hiriira kana kan qindeessisiidha. Hiriira kana ammaaf akka qindeessee fi siyaasa biyya keenya keessatti gaggeessaa jirta wantoota jirjiru waan akkasii nala gaggeessanii isaan booda lakkiyanaa miseennaan gara mana abbaa alangaa na dabarsanii achi kireebicha akkaan hamaa ta'e nala gaggeessanii isaan booda achi situ namoota kana walitti qabeeti afilaa yookaan walga'ii biyya keenya keessatti gochaa jira. Walga'ii natti gochaa jirtu maalidha gaaffii jedhu nala dhiyeessanii. Isaan boodaanis mudiira itti gaafatamaadha keessanii kan magaalaa kana jiru eenyudha bakka inni jiru nu beessi namoota waliin afilaa kana yookaan walga'ii kana gaggeessanu namoota kanatti bakka bakka isaan jiran nu beessi namoota kanas immoo yookaan lakkoofsa bilbila isaanii nuuf kenni yookaas immoo lakkoofsa mana isaan galanuu nuuf kenni yookaan jedhanii namoota kana maraa hin beekun jedhanii irraa dhorkadhe. Isaan boodaan viidiyoo nuti bakka walga'ii sanatti gaggeessinu walaloolee garaagaraa nuti dhiyeessinu ifirtaanii qabanii achi isa baasaniiti achi weellisaadha biyya keenya keessatti weellisaan inni hojjetu waan jiru irratti natti dubbatanii. Isaan inni ishee weellisaa nuti jeeniin rakkoo jirtu hunda ishee baasee yogguu ni meefi namoota itti gaafatamaa keessan asiddu malee naan jedhanii anis namoota kana asiin jiran hin jeeni. Sana boodaan guyyaa sadii ol akka malee na reebaa turanii kan booda gara mana murtii federaalaatti na dabarsanii yeroo hedduudhaaf hidhamtoota siyaasaa kanneen huutii yemanii kana shakkaman waliin torban takkaa fi bakka qorra cabbii keessatti nu hidhaa turanii. Osoo na jiru gaazexaan ayyaana irreechaa irratti uummanni du'e yeroo hedduu mala hedduu bakka sanii na dhufe. Anis oguu isaan mana murtii federaalaa na deebisanii gaazexaa kana harka qabadeetiin deemee oguun deemee jedhee rakkoo jirtu rakkoo biyya keenya jirtu maaltu akka jiru mala saawu isaaniif ifa godheefi. Booda isaanis bakka sanirraa bakka xiqqoosi wayya qabutti na jijjiiranii ergaachi na jijjiiranii booda mana murtii na geessanii mana murtii sanirratti safaraa Itoophiyaadha ka biyya kana jiranu embaasii fudhatanii dhufanii. Achirratti gaaffii deebii jidduu keenyatti daqiiqaa dheeraadhaaf taasisanii gaaffii deebii taasisan keessatti wantoota rakkoo biyya keessa jirtuu fi maaliif akka uummanni kun deemanu Nusima jeniti safari sana desani, oguna desani safari ansuni si. Motuma kenya geragal shude mani, motuma kenya. Egilabo ko shude mmalen si. Tafun biya kenya njiro, mata biya arabas biya franchi njiro hana to. Malla ta wale kabe ki biya chirge motuma kenya geragal shude mmalen tafun dogo biya kenya njiro jayani.
Warin basi wajani.
Ayen embasi oyane da ane ka chiruti devin kenne si nochimotu ma sane sigila bogo chunde no nochibiye sane barbacha nuti biyeshenya barbacha jira kashenya no rokane magala jere guddisi ara biye kenya jale delano magala kun esmo kenya dura kenya ture isan lole jaban ubat sirga kulani boda magala kana kawannan woluman jira menne si amata era da devne ture amata era dan boda magala kana gadisa godana nun chene interene magala gadisa godana qofo sun tae mana hida kinu magani mana hida ti biddenu qabsi sane jene samboda de bishi namota amanta islama kabani amanta islama da jijira da da ni amanta islama da shirri mi tijennan ummani amanta jijira nu jene kanarati ummata kenya heddu mana ida sige sani mana ida kisa tibida tikalsi sani samboda ni si nuti amanta si refat ayani mana jijira dan jene ugu jade anish amanta ki shamal tiswan galche jene ummani ko biya khana si gasi ni ugu tide recha de moni akasan debi kena demani nani si debi dugada la chasin deme dubi raga kabatama dani gazita heddu rati wa mula chajiru mara sani u ifango debi sambodan mutsidwan mutsigudana kenu ya danille nara gadi busani ida batishani ve rokuta mala dibata kadi gamana timuroni
rokuta mali
rokuta jalda jadani akafa narabati rokuta namara ibani uleduman namara ibani mala dibata kadi dam
ayye kana timurtesan
kana timurtesani badimi sababin sana timurtesani namota sira masule tani wanna kana ge gesa jaran fidi ni bata ina jani ani shi jala ki ya san wali nirbu se ne kapso ti se ne asa dina se nu rao si ki ya asa dina se ti yon duwe inni kapso nan bai sana gode galmana ge erra chala wan te si ani shi jala ki ya basa su lim barbane isi ki ya frakko na rege si hundo u opsan kandama te ti yo rabbi ke sanaba sinun ke saba yon kesatta sesimo jaliki ya kan nabrafe rakku ain wanna andarame se kana galmani ga jaletin abdada
aye me darka goma azga wai tamma mana hida ke sijirta hali mana hida suni mal fakkata wai tamma kana bakke amma mana hida jirtu kuni e nyi fawalin ke sijirta halli mana hida sani ho mal fakkata kana no himiti maya tattamo dam sakabdu ti amfad
halli mana hida ke sada tu in al fata ofsana magafata jireni sa akkan akkala sana mat al fata ato qabso ke sitti wanna hiduno mudata wanna qabso ke sa ugu senu jen oson seni rakko ke sitti san bekutuno barbacha kana fi namni kafson goleje bai tasas wanna kafso gudusan kese tiyora kolen gara gara isa mudene kafson ma suni etimi oso aka kafso suna gal manga unta namni suni yora kolen gara gara mudechu batte anas kana sa wanna nadara rulen kabu danshen ummata oromo fi akasuma dable siyasa ummata oromo jiran maras danshen kabu yero amma kana ummani oromo da bije ke sake siyala ti sai bakka hundatu rakacha ti ibam ibe hittu ke sada brajira rakko hiddu tu samre cha jira kan kara bara kana ti hiddu sa yero wolin de no hiddu sa ne no bradu mani ti kan gala ni ya ti kan is gara ke sati bela no bradu mani ti kan is oso khara de no rasa sin bar kute ti bakka tana yenye wanni biya bani fi mo jala ne rakina dun fa kenya ran ti rakina bura rakina kana woni no banga gabrum mada umanni oromo da rakina woni ne kabun ju rakini sa gabrum mada kana fi dablin sha sa mata oromo da fasolo le sani ka da bani jarmiya jalqaba jallan qabso bi su ma oromo da hiddu ne rat wore gamani faji alaba kana ga dagu fitta bayira ka chatu rani amana sanu kenani dabran kana tokkotani wulin galman hagenyu amana kananya chutu hangarra rakkina kanegesa anu wasu dorke wurren makasiya sa hiddu datani di biyota ala kanegesa facan oso deemse sani kanesere fatani yarmiya takkiche kanagalatti wol kabatani galmo qabso kuna galman gani defani diye kenya nugalchani gharina fakada kana fi ummani romo da jarmiya siyasa hiddun qabu jarmiya ummata duniya kana hiddu sani kan gabumma ke sato dani qabso gurani bili so man hiddu sena sani biyota da sena sani daga surre fakenya fi biye asia kana ke sa biye india yo kulanne ugari bese diyo gabumma jele to ani ke uka sadde sama qabso gurani bili so mani dafa qabso gurani qolen kana ke sati jarmiya digdemi sagali ol qabato turani jarmiya digdemi sagallan kun takka ofi wololen begu dine sa lola male dine sa oso loluti digdemi sa irgan kun gafa dine sa mwate jedu takkicha gafa duman kapso bili summa maka kapso bili summa bie senitin bai fana galani kanaf ke nyele kapso nutigun wole rette sun tane dine rette akata u damsa karan dabar sa fe wole gala sa hanti damsa ndabar su ilmano romo biye ke sa kapso hatta rasaso yani gala tabbacha gala nini kofsa gudda kabadan jani akasuma mati wole gamto sa rin kofsa gudda kabada guma ilman ke sa niti ni baasna jani akasuma urana bilisuma romo tinimo jabada kapso sin gotani angarra kapso sin gotani mutile okbarti se ilman ke sa akka isin jela sa ne isin fana bune kapso kana goro nisai se galati gudda dabdani jabada waqayyo su wali na tau mitille bakka maratu isin fana jirra galani gantota dabni suma romo jide mitinkata sani maranille galata gudda dabdani galani kapso se sani bilisum maya jabada ugduban devina dina ilman kesan ajeta jiru kana dina bulayin kesan hada kesan kai tu bita jiru kana iran esinati afkumar mandura kapso gocha tutan kapso kesan kebe sati tifufa nama hakan de mu waka to waka dargara kana fi dugan de bina jani etinille bakka kana tina barbadu kesani galata gudda galdani kalani kesan bisu ma tau ora de bana ingeda
hayata galato jaba
Al-Madallakisu Ida ami ajechan ami le lu chamse haranun de biso we ami le somma igana maliso farma dalkiso gabrumba jalat oromoni satu amma bele somma kurasiran Ubi ajes, la menu jirach, ubate bobay, ubatin debisu. Irkana, akafal manna, limona.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromoo tirraa sinii tamsa'aa ture asirratti goolabamee jira. Qophii ol fakkaatuun hanga walitti deemutti nagaa fi fayyaa keessanuu jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.